Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Kala kedi de studio tamani odo sa e saki ko modo Usman Diko halanto on kabaruji gondi do di yude maison la presse la bamako ni jire wonani en to boggi jande to tagal ko bantina de kewde ko hono lamuji hakkundeji tumbutu kanyi tawden di joddinama handen sejia holliti min se mudu ko himmeji mudu nannaka e jata le dabar de jelenge gal gubanno gidike falade e golleji mudu fu Boubacar Ould Hammati horeje lamu hakkundeje tumbutu hokki tejeral dun haaldude e gede gonde li dabare natigo kala fa golle kawral gal yenga URD du hono wadde hirtunde lamu de wulitiki e sariya jo indika hono gofanama kesoka fa ka sammine de wadde hono hirtunde e lamu wi adad mo rewbe dokka le sariya fa lamine na du lamu le wotanede tabaka denna ana falo e bamtare rewbe wodi ngoni tobbe de men jogani on bismel modon e do studio tamani tagal bantingol laabi nay hono joggol horebe lamuji hakkundeji tumbutu kany e tawde nidi latige bete hande nenno horebe didon Boubacar Ould Hammati kany Hamoudi Ould Sidi Ahmed joinama e do saliji di be horebe tumbutu e tawde ni dardi kala gadda dande fa kuncati dalaji dabar deere e dewrintinangal kedena mum sende bu fa beedoro dem fam
jema iwdo bamako yo keyaado horejo lamu o kambar golleji talkuru jam e de erendu ministre kumani do deural e hagitere lamu kanyo dewrintinobe kedde adunarundu Boubacar Ould Hammati e Hamoudi Ould Sidi Ahmed ngoni horebe lamu hakkunereji tumbutu e tawdini be ben kani hinnade golleji lamu hakkunere le nokkule mabbe kanyo golleji DDR e leiko sefiko horejo lamu hakkunere tumbutu holiti wide ko o burata fu huntande hore yo wirfagol nyongitibe gombe le leyde kerondirde e mede gouverneur region tumbutu kay holiti wide o mofaba yimbele lamu hakkunereji joinaadi o holiti wide du ko hanti dawrama joni bangal golleji talkuru jam e de erendu joingol lamu hakkunereji bantingol laabi kewdi batte gubal sejia
Sejia no holliti martani kumpa ko wadi ko hono joingo lamu ja hakkundeji tumbutu kany e tawdeni di horebe mudun kolliti mimse mudu e ko himmeji mabbe kany e di yimbe di nannake jata hono hettindebe e le dabar DDR de den Sejia gidi ka falade e hono golleji pelle gonde hen fu kanka Hamata aga el medi nantino kabaru le Sejia wonko halde Samba Doumbia kedena Ousmane Niari Bouli
Lamu hakkundeejo o gonga jaade joinama beeta ko o ka wana ko weli fedde CGA ande kanye himbe tumbotu CGA ndari conseil de ministre ngadaa jabbido o mo be kolliti joingol lamu hakkundeejo o kanye numgol noma fa lamu o fedde CGA ande ka himbeji mudun di ngadaaka himbe tumbutu e tawde niddu non himbeji mu e ngadaaka nena joingol lamu hakkundeejo o welaymi mi ngana jabbedu fedde amende kanye himbe tumbutu e tawde ni fu do be himbe kewi sembe de himbeji mu e mbasa wattenede hakkille e hakkille ame wana golle lobbo mo way wadde tidallaaji di mbawata limtede hedde CGA nenno e hakkille ame e dum way wadde torraaji di CGA wawa jataade torrom
horeje kasulama hakkundeje tumbutu o holliti ana andane hono himmeji CGA di fu e wi makko non gede gonde le dabare fawarde e nattindede e le golle kawrangal fu de fude keddoto e haldede fa e pamre nenno kanko Boubacar Ould Hammati horeje lama hakkundeje tumbutu wonko haade Boubacar jitte keddana ko Mamadou Sama Seku faccitane
min dentan dawrudide e goto fuf yola mi den kuncana hore imade amende le ko jabbi min bammi non kaborde fewde e ndi wakkat jun o ko min bonata fuf ndando hore hinnade golleji talkuru kawral latingal sababu min tawedo hande ana imade amen wifagul nyogitibe be yettugul denagu e mahugul nokkuji di nyogitibe be natata e le dental tan mbawaten hunchande di hore kejabe lamuji hakkundeji di e kanye tumutun kobe be min gattani hakkilo gubal CGA wattu himmeji mabbe di wattu dun mabbe gonno e der checkpoint mabbe de ndanno min mi lawide ana hani jati gubal CGA wanyibina yu ngal rentine e golleji di wakkat jun o min dawran no fuf tawate ele odo terrain imotodo min fuf min jidon min dental dun fudude golleji di minen e gubal CGA e kanya pelle def
kala ko jiddam famitaade na andinde duvu pode faydo be me amé ande Facebook Twitter na Instagram nadu do mbayi nodude numéroji amé chapane jiddi joyi chapane jette nay sapego sapego nadu chapane jiddi joyi chapane jette nay sapodidi sapodidi Gofarma andini wartiri wattu kesa do dun état d'urgence fa balde sappo kasen ila hanki le malifu nenno de dabare ana wondi e donnede ko badoto lebbi sappo jeedi handen kedden amore waygalu fa beedoro den fam
di do dati bama ma caggal ko jaddi ko be ngadno bonandaji muude nokku no dirte radisson bulule noga e lewru novembre hitande 2015 yibbe le noga yom keddi kili hen jaddi ko be dido an hakkunde mabbe communique mo laama wadi jodobe kulliti wi wala fu ko be ngadiri dido golleji so wana fa be jewto yel hono be kani renirde jama o fa yotto tiida laaji gondude e matede nyaloma handen o le leedi ndi kani le deele de kerdirden de be deena yimbe le be kani e jawlele muudu yen duudo tal qur'an hollita wiide dido golleji puddan le sappo e jena lewru avril du do wada balde sappo le leedi ndi fu e mangal mudun di do anniyaji latoto sababu nyalawmo handen o tawe mangal pade be mba yotti at mati kawtal an woddi e wadde fu anniyaji di bama ma caggal de bonandaide gada fewtude arbi mali nokko no dirtedo takarus soldats e joyon keddiki le hen sappo barmi hakkude mabbe do laamo hollitiri wiide
hono gidaali e wayde deejinaare calaale fey ɓeydaade le wudde leydi meɗen baji mbinɗo ndu ujunaji kewɗi yimɓe iwde ley région ngaji mumen nenno osha e ley ko tongi ko e cakkite ɗe holliti ana ɓado hono ujunaji sappo neɗɗo doguɗo so witti batte masibaji ɗi keɗɗana momidou sende vou fa ɓeydoro ɗen faam
baligu lamu o e pelle kumani ɓe kabaru ɓingu adamako e yimɓe le ujunaji sappo yo dogiɓe kambar basiji hakkunde jaleñi gaɗa ɗi sappo e go'o lewru février jaɓɓindu le nokkule masina le wuddu leydi ndi ana ngoodi e wi occa ñoŋñitiɓe ɓe limtama andama ko ɓe ɓuri fuu hasinginde hono bangal ñamri kaake defirɗi cuuɗi ndiyam e cenam pelle kumaniɓe kabaru ɓingu adamaku puɗɗi hokkude kulleji goɗɗi hono daagi e kaake defirɗi hokkugol kulleji cennoji ndiyam e kasingine cenam rewɓe e adadu guure lebbi tati woodani ñoŋitiɓe heyɓe ujunaji sappo yomɓe wattanama hakkille mobilaji ɗi kasingine cellal ana ngoodi e majji lollirɗi clinique mobile kewtoye ñoŋitiɓe gomɓe tenenku e ñono ka limtugol sukaɓe ɓe jande mu darike batte kabaru ñoŋitigol maɓɓe ana woodi waɗede yalla ɓeɓe faaɓe bangal muɗum ko heewi ana heddi dawrede faaba ñoŋitiɓe ɓe gotti batte rafi ndenagu e tiiɗalaji heɓugol kaake gollirɗi kambar sariya haɗowo donugol motoŋaji le nokkule ɗo mobilaji mbawa yaade adadu walugol galleji ɗi ɓeydike du ko limtanoko saabe de yawora ɓiɓe leydi ndi ana ngoodi gila lewru mars
hono warde hirdunde e laami ɗoni URD wulitike ley suudu sariya mawndu ɗum cour supreme batte hono wayde jaɓande sariya joƴƴinka gouvernement ka URD holliti adadu mo rewɓe kandi e ley sariya noga e joyoɓe hitande 2015 ka tabaka kan sariya hollitiɗu ley temedere fuu rewɓe kana ñakkude capantaton ley gouvernement yo sariya keeɗan ka ɓamtare rewɓe ley lamminede naadu watanede kanko alkaydi mohamadou touré député URD gotanaɗo to dire to wonko haalde fatoumata tegula keɗɗena mumini sendegu
won sariya wattama kolitowo wiide rewɓe ana kandi e darande capanɗe tati do temedere ana hani sariya ka tabbe bangal gollirɗe laamu na bangal wotteji ndeno caɗɗele fu wala hen yo sariya wol ngol assemblé ɓami ana hani gouvernement o tabba kalla sariyaji ɗi assemblé ɓami wulintago ngo heɓa lawol na wasa heɓude lawol yo goɗɗum saabe de e ley ko ƴaɓɓi heewi heɓay lawol wonna batte fey min galla e gonga kayo batte tan worɓe e rewɓe woɓɓe daranto ɗum so ɗum heɓi lawol gasi so ɗum heɓay lawol du minen kirduɓe laamu o kay min golli komin kani gollude le leydi démocratie gonɗe kala mo laati fuu ana hani laamu o hollita wiide ɓe lutti sariya ana hani sariyaji ɗi tabbe ndeno kala nden boppi gaɗi famɗi fuu ana hani haalaji majji haali
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifabo Tobe, Studio Tamani.
sen garte kabaruji region ngaji meda non sid alandiam an kulkurol hejabe de halen jidi kenya gollede somage apne batane jon mudu jidangal yo hebudo hono faabu le ko sabi rafindianda e hebande dum jogala horejo gollede de holliti ti dalaka hebante jogala faade alde fu kebe ndiam projet mali justice dun sari ale mali fuddi kenya golledeji mudun ya no jawara yimbe jawle e yafra le lam sigaso batane odo projet yo habde torraji do lawi di nenne horgol gadangol hollitama ko ya ko yahobe le mobilaji ngenata do lawi di siga yude sigaso yaade zego e herma kono fawarde kuri ana tatti sanne ana burdu hono dewle temde rek hono kabbaade kenya le commune mairie banamba o de dewle gaddeteede yo finatawa yimbe banamba ko buri dubi capantati hikkan en hitande fu e on wattu yimbe hurti yombe hurtinde e hurtade fu tawoniran ton kabbida dewle yo do kaddo le dido kabaru kedde heda faande yotrema ana yeso gen tawde jang.